Wagwa. It's your boy, Bad Boy Soul. Don't forget like I'm a boy. Zed. Hey yo, Mr. Almas Braver. It's your boy. Mansoura right here.
Na mada guess. Penzi la kutamu, no stress. Unanipa na vitamu, naenda race. Nyama so haramu, ka baby face. Abumba. Unaniweka, nanirudisha. Navyo twek taratibu, nanimalizaje. Unaniweka, unanirudisha. Navyo twek taratibu, nanimalizaje. Rowinda, napenda ukinyonga. Napenda ukinyonga. Winda, napenda ukisonga. Napenda ukisonga. Winda, napenda ukinyonga. Napenda ukinyonga. Winda, napenda ukisonga. Napenda ukikatika twek. Kero winda, go down, go slow twek. Kero winda, twek. Kero winda, go down, go slow twek. Kero winda, twek.
Give me dancing.